radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mbyizwaho nange Venuste nshimiye imana. Kubimbura ikiganiro agasaro kaburaga cy'uyu munsi turakira umubyeyi umaze imyaka 27 atandukanye n'abana be babiri mu mwaka w'1997 mu Banyarwanda bari barahungiye ku mupaka wa Angola na Zaire. Umwana w'umukobwa Bonifrida Mukagakwaya wari ufite imyaka 13 yambuwe nyina bikozwe n'umusirikare wo muri Angola. Uwo mubyeyi yankurije Verena ageza ahitwa Shimanga yaburanye n'umwana we umuhungu witwa Habimana Samuel wari ufite imyaka 15. Nyina w'abo bana ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga abashakisha yankurije Verena atuye ahitwa mu Mayembe i Rubumbashi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Verena kibazo mfite ni cy'uwo mwana twaburaniye aho bita Ikamoko.
Uwo mwana yitwa nde?
Yitwa Mukagakwaya Bonifrida.
Mukagakwaya Bonifrida mwaburanye mu buhe mwaka?
Yo ntabwo mwaka nawe bwo ko twari turi guhunga.
Yego ubwo uwo nguri mugufasha kuvuze ko ari 1997 hanyuma se mwatandukanye kugira ngo mutandukane byagenze gute?
Kugira ngo dutandukane nyine habaye ibibazo byo kutwirukanaho atwarwa n'umusirikare wo muri Angola. Uko umusirikare wo muri Angola akambwira yuko nituramuka dutashye azavusubiza.
None se amutwara yari afite imyaka ingahe?
Imyaka yari afite imyaka 13.
Imyaka 13. Uwo musirikare wo muri Angola yari mu ngabo ziri aho ngaho muri Zaire, zari aho ngaho muri Zaire icyo gihe?
Izo ngabo zari zo muri Angola. Noneho rero uko bari bari kuturasa turi ku mupaka wa Angola na Zaire.
Yego.
Hanyuma nyine umusirikare aramujyana nyine nizeye yuko nyine azamungarurira. Ubwo nyine ikibazo cyabaye nyine jyewe nshumbika aho ngaho ku mupaka wa Angola na Zaire ntegereza yuko umwana yazamungarurira ndahe.
None se uwo musirikare wa Angola wamujyanye mwari muziranye?
Ntabwo twari tuziranye, sinamuzi nyine byari bya bindi byo kwitabara nyine.
N'ukwitabara ndimo ndagerageza kubyumva. Uramutse ugiye n'ubundi wagenza amashyamba menshi, ariko wagira mu ishyamba ugahuriramo n'ibirura, ikirura kimwe kikakubwira kiti mpuwo mwana wawe mugufashe, wakwemera umwana ukamuha ikirura kikamujyana utakizi? Kuki wamuhaye umuntu utazi? Ibyo byo bitekereza
urabona ikibazo cy'abasirikare. Ikibazo cy'abasirikare nyine yarazaga kwiturira kubera ko twari dufite ubwoba.
Mbese muri make uwo musirikare yamutwaye utazi icyo agiye kumukoresha, barazaga bagahitamo abana b'abakobwa bashaka bakabatwara?
Nuko babigenzaga,
bashoboraga kubatwara bakabakoresha ibyo bishakiye. Mwebwe nta mbaraga mwari mufite zo kubabwira muti nyaboneka nimuhave ntimutwangirize abana mwabonaga babajyanye mu gaterereyo?
Reka imbaraga zo ntazo twari dufite kuko twasaga n'abatanafite n'ubwenge.
Birumvikana. None se mu Banyarwanda bahungiye muri Angola ntawigeze akubwira ati umwana wawe naramurabutswe, ndavuga Bonifrida Mukagakwaya, ngo akubwira ati namubonye ahanaha yarakuze, nta gakuru ugeze umenya?
Mba ntawigeze arembye.
Mbese hari abandi bana ufite?
Mba abana ndabafite, hari n'undi nabuze w'umuhungu nawe wafite imyaka 15 twaburaniye ahantu bita Shimanga.
Uwo mwaburaniye Shimanga yitwa nde?
Yitwa Habimana Samuel.
Habimana Samuel mwaburanye gute? Yari afite imyaka ingahe?
Yari afite imyaka 15.
Uwe byagenze gute kugira ngo mutandukane?
Kugira ngo dutandukane nyine nagiye kubona tugenda nagiye gushaka akazi mu bakongore, njye nsanga bari gusenya amakambi. Ubwo nyine nafashe abana batoya dufata inzira turagenda, ubwo nyina atwara ngo bita cyane nyaguturara duhamagara ngo abana turababura nyina ngo nari ndi kumwe ndetse n'abandi ubwo nyina yo tumaze kubabura nyine turakomeza turigendera nta kundi byagiye n'umwana namubuze gutyo
wari wenyine cyangwa se umugabo wawe mwari kumwe
umugabo wanjye yasigaye mu Rwanda
n'ubu se aracyari mu Rwanda
n'ubu niho akiri
umugabo wawe yitwa nde
yitwa Nsabaganwa Ezekiel
mbese mu Rwanda mwari mutuye hehe mbere yo guze icyo
kare dutuye ahantu ku Gikongoro muri muko segiteri cyobe ubwo ngubwo nane serire nyakabingo
none umugabo wawe kuki yasigaye mu Rwanda wowe ukagenda byatewe n'ikintu kubera ko yahisemo gusigara uhitamo kugenda cyangwa se ni kwakunda abantu bahurura bakagenda ukebutse usanga we yasigaye
twari dufite inka yaraye ibyaye
yego
ubundi rero arambwira ati ntabwo nsiga inka yanjye genda ndagukurikira nzajya nigendesha buhoro ubwo rero kuva ubwo twageze mu makambe ndamubura cyakoze yigira nyandikira ati naraje badusubizayo ubwo rero tuburana dutyo nawe ari mu Rwanda nanjye ndi hano
ubu se mujya muvugana
hoya ntibaruka kuvugana tukiri mu nkambi za mbere
nubwo ko nawe ubungubu nta makuru yawe azi
nta yazi nanjye ntabo ntayiwe
yitwa Nsababaganwa Ezekiel za serire zarahindutse kujya kumushakira inyakabingo ntago wahamenya ubu ngubu wasanga umusozi witwa ukundi kuntu ariko kubera ko ijwi rya Amerika yo irenga imisozi sakaza amajwi zayo zigera kure hirya no hino mu Rwanda aho Ezekiel Nsabaganwa yaba ari hose wari warashakanye na Yankurije Verena yaba ari azatwumva amenye yuko wowe uri aho ngaho muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ukaba ushaka kumenya amakuru yari nako urangisha abana bawe ndavuga umukobwa wambwiye ni Bonifrida Mukagakwaya mwatandukanye afite imyaka 13 ukaba unashaka kumenya amakuru ya Habimana Samuel we yari afite imyaka 15 igihe mwatandukanaga none abandi bana ufite bajya bakubaza amakuru ya mushiki wabo cyangwa se ya mukuru wabo cyangwa se ya musaza wabo abo bana iyo bakubajije aho abandi bagiye ubabwira ko bari he
umwana abana babiri bari baturi kumwe numva ko abana ngo babajyanye mu Mutara ubwo aho ngaho bagiye mu Mutara nta makuru yabo nzi abo turi kumwe n'abana babiri bonyine
abo bana bajyanywe mu Mutara ni bande na bande
n'umukobwa witwa Mariana n'uwitwa Mukandayisenga Verinzo
none se ninde wabajyanye mu Mutara
ntuvuze ngo ni ubutegetsi bwabajyanyeyo ntabwo mbizi uwo witwa Mariana we twari twaranahunganye yari yaracyatse umugabo w'umunyabutare ni mukobwa wahita gusubira mu Rwanda ntabwo nari menye kuko nawe twari twaburanye
yego
ye kumva numva rero ngo yaje gutaha ngo asubira mu Rwanda ngo bamujyanana na mukuru we babujyana mu Mutara
umugabo wa Mariana yitwaga nde wo bari barashakanye w'umunyabutare
uwo munyabutare bari barashakanye yitwaga Epa ariko ari Mpurikiye nka
naho se Mukandayisenga we yaratarashaka
Mukandayisenga nawe yari yarashatse umugabo ariko umugabo yamushatse ndi hano muri Kongo ntabwo nakurikiye amazina ye
none rero Yankurije birumvikana umaze imyaka myinshi 27 utandukanye n'abana bawe wakundaga mutandukana utabishaka ariko uburukugira ndavuga kuri Bonifrida umusirikare w'umurangura yamugutwaye umureba kubwira ko agiye kumufashiriza umugore uramureka aragenda nta kundi wari kubigira ubura Samuel Habimana nawe wagiye ku sehinda hagaho ngaho mu bakongomani ugarutse ubona inkambi barazisenya ugenda utajyanye umwana utazi naho ari na n'ubu nawe ntabwo azi aho uherereye niba akiriho umugabo wawe Nsababaganwa Ezekiel wambwiye ko wamusize mu Rwanda niba akiri ku Gikongoro ubu hasigaye hitwa Inyamagabe ubwo azatwumva niba yo seriya nyakabingo ikibaho ikaba ari nk'umudugudu wa Nyakabingo ukaba ukibaho ubwo nawe azatwumva amenye amakuru yawe ariko kuri bano bana bawe kuri Samuel na Bonifrida niba bakumva muri kano kanya niki wumva ushaka kubabwira
ikindi ku mutima n'agahinda gusa
oh komera
n'agahinda kubera ko nabuze abana nabura abana nyine bonyine ngasigaye nyine ndaho n'uwo twasigaranye yabyaye abana barapfa usengiye umuntu niyambaza
wagize neza kwiyambaza agasaro kaburaga ariko se Verena ubu tuvugana uri kure kuko batarabona bamwe
ndahantu mu Rubumbashi
kumva abana ba abuzukuru bagushizeho ukabukeka yuko umugabo wawe Nsabaganwa ashobora kuba ari mu Rwanda ko Meriana ashobora kuba ari mu Mutara ko Mukanda Yisenga umbwira ko nawe ari mu Mutara ko bashobora kuba barabyaye ugasanga buzukuru wigeze utekereza uvuga uti aha Irumbashi nubwo haba heza hate nta gihugu cyaruturwana nka wa muririmbyi
umva Rwanda ni rwiza ariko nubwo ari rwiza ntabwo nashobora kurugeramo
kubera iki
kubera intege nkeya
ni intege nkeya gusa ufite ndabyumva z'ubukecuru ariko se ubonye ubufasha kugira ngo uvuge uti reka ntahe mu gihugu cyanjye wataha hari impamvu ikubuza kuba wataha mu Rwanda
impamvu mbuza ni utwo twana tundi mfite twasigaye kandi tukaba tutakwemera gutaha kandi nkaba ntadusiga bitewe n'uko nkabo bagiye ntazababona
abo ngabo basigaye batoya ubu barakuze mbese ikinyarwanda barakizi numvise nawe bikugora kukivuga ariko ndagushimira ko wagerageje tukaba dushobora kumvikana no kuganira abo bandi bo ikinyarwanda baracyakibuka urakibatoje urakibigisha barakivuga
barakizi uretse ko bakunze nyine kuvuga ururimi rwa Kongo ariko ikinyarwanda barakizi
iyo bamenya makuru yo mu Rwanda nayo babwira wumva u Rwanda barwishimira wumva bavuga bati igihe nikigera tuzataha mu Rwanda twumva ari igihugu cyacu cyangwa se wumva ari wumva ntacyo bibabwiye
ntabwo u Rwanda baruzi kubera kumwe nahunze muhetse undari inshuke
ntabwo u Rwanda baruzi uzakomeza ibyo ubabwira aho baturutse none se nka Meriana na Mukanda Yisenga bari mu Mutara bashobora kuba bakumva muri kano kanya bo nayahe makuru ababwira n'icyumva ushaka kubabwira
ikintu nababwira nuko nabifuriza amahoro bakansengera nanjye nkabasengera Imana yazabishaka tugahura cyangwa bakazahura na barumuna babo
icyangombwa ni ukugira ngo tumenye aho baherereye nabo bazanyura hano ku ijwi ry'Amerika kugira ngo tubahuze muganire bakubwira amakuru ndasaba cyane kugira ngo izikiri nsaba baganwa mwashakanye niba akiriho nawe azatubwira kugira ngo tubahuze niba na Bonifrida yarashoboye kurokoka akaba yarashoboye kubaho aho muri Angola Bonifrida mukagakwaya nawe niba utumva muri kano kanya uzanyure hano ku ijuru ry'Amerika utubwire abantu bari muri Angola mwese uyu mwana niba mumuzi niba mwaramurabutswe nyaboneka mufashe yankurije Verena kugira ngo amenye aho umwana we Bonifrida aherereye nuwaba kandi yarabutswe Samuel Habimana nawe n'umuhungu we batandukanye afite imyaka 15 nawe mudufashe kugira ngo dushobore kubahuza ngaho rero Verena yankurije ndagushimira cyane kuba wafasha akanya ko kuza mu kiganiro agasaro kaburaga kugira ngo ushakishe abantu bawe ntabwo ari kenshi tubona abantu bari aho ngaho muri Kongo ngaho rero ndagushimye cyane kandi nkwifurije amahoro y'Imana
yo Imana guha umugisha
urakoze cyane
Imana guha umugisha kose
Kagasaro tugashake kazaboneka Kagasaro tugashake kazaboneka
Mumwaka mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine. Umwana w'umukobwa wari ufite imyaka ine yatandukanye na nyina bahunga, yarerewe mu kigo cy'imfubyi aza kuhava agiye kurerwa mu muryango mu karere ka Musanze. Mujawimana Jeanne ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga, atuye mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Runda, akagari ka Kagina, umudugudu wa Gasharara.
Umuryango mumfashe gushaka umuryango wanjye, twaburanye igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane.
Umuryango wawe wose nta muryango ufite?
Ntawe rwose, ndaho ndi nyakamwe, nta n'umwe. Ariko gusa hari bimwe nibuka.
Warerewe hehe?
Navanwe muri Serena, ahaza muri komine Rubavu, Sena Murara. Uwo muntu yankuyemo aturutse muri Musanze, aho niho narerewe.
Wari warahageze ute?
Niho nisanze, kuko mu kugeramo hari abantoraguye bantumuye ku muhanda banjyanamo. Abo bari batuye hafi aho.
Icyo gihe wari ufite nk'imyaka ingahe?
Mfite nk'imyaka ine.
None se amazina ya papa wawe urayazi?
Ntabwo nyazi.
Aya mama wawe yo urayazi?
Oya.
Nta bavandimwe wari ufite? Nta zina rya mukuru wawe cyangwa murumuna wawe cyangwa musaza wawe wabuzi?
Simbizi, kuko njye nibonaga ndi umwana umwe mu rugo, nta bandi nabonaga.
Mwari mutuye ku Gisenyi?
Njye niho nkeka, kuko ni naho natoraguye ku muhanda wa kaburimbo. Abantoraguye nibo banjye nkorufire naho ngaho, kuko navuye maze kumenya ubwenge, ari uwo muntu uvanyemo anjyane Musanze. Nari maze kumenya ubwenge.
Wavuye muri Ruferina ufite imyaka ingahe?
Nari ndi mu myaka itandatu, kuko nari nubwa ko yahise antangiza ishuri. Kuko ibintu nibuka, ndibuka mama abwira papa ati intambara yateye ari mu ijoro.
Yego.
Nuko mama yafashe ibintu ashoboye, nanjye mfata akaboko. Nibuka yuko twari dutuye impande y'umuhanda w'igitaka, uga yaciye umuhanda w'igitaka bice nibuka nyine. Nibuka ngo uruzitiro rwacu rwari amabuye y'umukara anga abatobaguye. Nibuka yuko hari urugo rwa duturanye, habaga harimo abana benshi cyane bakinaga biruka nkabaza mu rugo ngo igipande kimwe cyari cyarasenywe. Bakinaga baza mu rugo basubira iwabo. Ako nari wa mwana ucecetse cyane, sinakunaga kuvuga. Kuko nabaga nicaye hari nkabona abandi bakina, sinavugaga.
Yego.
Ubwo mu guhunga araho nageze, ndananirwa mbwira mama nti ndananiwe. Iryo jambo rya nyuma namubwiye. Mu kugarura ubwenge, nasanze ndyamye impande ya kaburimbo, ndyamye mu mashyiga mu ivu. Mbona abantu bamagaze hejuru, yari umukecuru ndibuka izina rye rimwe n'umuhungu we. Baranterura barambaza ati witwa nde? Ndaceceka. Ni mama we yitwa Ndaceceka, ati papa yitwa Ndaceceka. Uwo muhungu yahise amfata anshyira ku rutugu. Bakomeza tugenda bambaza ati witwa nde? Icyo nahise mbabona yuka ko nabaga ati yitwa Kobwa, kuko niryo zina nibukaga nta rindi.
Yego.
Abantu baranjyanye banjyana iwabo, nabo twabonye igihe kinini n'ubuzima bubi nari mbayeho. Naje kurwara hafi yo gupfa, umukecuru yaramfashe anjyana hafi aho ngaho ku bitaro. Ibitaro byari hafi aho, niyo Oruferina yari hafi aho ngaho. Nuko baranjyana, barako nta kibazo mfite, abona ko nta bushobozi afite bwo kundera, abona kunjyana mu Oruferina gutyo. Gusa uwo mukecuru wantoraguye izina rye ndaryibuka, n'uwo muhungu we ndaryibuka ko ni rimwe rimwe.
Uwo mukecuru yitwa nde? Umugira neza?
Bamwitaga Jundi.
Naho umuhungu we?
Umuhungu bamwitaga Havugimana. Nyine abo ngabo nibo banjyanye ubwabo mu Oruferina, bako bantoraguye hafi aho, nta rugendo runini rwari rurimo uko nabibonye.
None se iri zina rya Jeanne ninde wari guhaye?
Izina Jeanne naryise ngeze mu Oruferina, uko bamara tegeko. None nica nkavuga nte se byajya mvuga ko nitwa Kobwa gusa. Numva undi mwana bahamagaye ati Jeanne, abatarafite izina keza reka mbyiyite. Ubwo nita gutyo Jeanne, nitwa Kobwa Jeanne.
Hanyuma Mujawimana ryaje gute?
Mujawimana we naryise n'abantu nagiye mbona nabo batandukanye, te n'ubuzima bubi niho nagiye nshamo.
None se irya Kobwa naryo uracyarifite?
Oya, mu ndangamuntu ntabwo ririmo. Abwo riri ku bipapuro by'iyo mubyeyi wambaye mu Oruferina. Ibyo bipapuro byanjye ririho.
Umubyeyi wakuvanye i Rubavu
mu Rwanda bamugize bw'igisirikare
yitwa Niyonsaba Edere Buruga.
Ayera kureze aragukuza?
Ariko nabo byagenze neza, kuko mu myaka cumi n'ibiri naje kuhava ndagenda njya mu buzima butandukanye. Nyine ntabwo nashoboye kwiga bihagije, ngo nyine ni uko byagenze.
Byatewe n'uko yakunaniye byatewe nuko wamunaniye cyangwa se byatewe nuko mwananiranywe
cyangwa twanane guko mibereho narindimo ntabwo yari
yagukoreshaga imirimo idakwiye wabana akaguhingisha ukajya kwasa inkwi cyangwa se akakunaniza ku bundi buryo nta rukundo yaguhaye ngo mwibonemo nk'umubyeyi
nta rukundo namubonyemo narakubitwaga simbona ibyo kurya icyo kintu cyabiteye
none se yakubwiraga ko yakuzaniye iki akuvana muri Ruferina
we nta kintu yambwiraga gusa kuko ndari wa mwana wakuze ucecetse cyane nta kintu nabashaga kuba namubaza ibyo bintu yankoreraga byose ibyo sinabaga nicecekeye nta kintu namubazaga n'ubu ngubu maze kuba umudamu mbyaye kabiri nanyuje kugira ibyo mubaza anyuka inabi nta kintu ashobora kuba yansubiza
ariko iyo habonetse akanya
mukankurikira
rero turavugana nkagerageza nkajya no kumusura niwe mbona ko ari wo mubyeyi nyine nzagerageza nkajya kumureba ako mbona nta rukundo
uko bije ubyakira gutyo igihe kirageze kugira ngo ushobore kureba ko wamenya aho ukomoka nimba ababyeyi bawe bakiriho wasanga nabo batari bazi aho uri bagushaka ubwo rero reka duhera aho ngaho tubariho tugana dushakisha none se uwo mubyeyi wakureze ntabwo yigeze akubwira ko ashobora kuba arashakishije akamenya aho ukomoka nyirizina
oya ntabwo yabikoze aho maze gukurira maze gushakira maze gushaka umugabo ubwo nice ndavuga ntikwicara gutya ntazi inkomoko yanjye reka ndeko nagerageze ndeko nabona umuryango ndahari wasanga bariho ibyo utangiye kubigerageza naho umubyeyi wandezeho ntabwo yibiza mfasha
mbere yuko uza ku ijwi rya Amerika hari ahandi washakishirije wigeze unyarukira irubavu ngo unyure nko kuri paruwasi cyangwa ahandi hantu
narabyifuza ko nabikora ariko amikoro ntabwo nashoboye kugerayo keretse kwa kundi mu gihe cy'icyunamo hari inomero batanga kugira ngo bafashe abantu nk'abo ngabo nagejeje gufata izo nomero aho ndabahamagara bansaba ko nashaka ibipapuro by'ahantu naturutse nibwo nagiye nicaza uwo mukecuru ndamubaza cyokora aramfasha mbwira ayo makuru make n'umwe nabwo namenye ko navuye muri Ruferina ntabwo nari mbizi n'uwabimbwiye ntabwo nari nzi iyo Ruferina iyo ari yo nitamenya yuko ako karere ariko naba naraburiyemo kuko nibwo ko papa yasigaye mu rugo mama turajyana mfata akaboko akorera ibintu bikeya turagenda papa nibwo ko yasigaye mu rugo
papa wawe ntabwo yahunze
oya kamusize mu rugo nimba arahunze nyuma ntabwo mbizi
hanyuma wujyanye na mama agufashe akaboko
ubwo naho nageze nyine ndananirwa mbwira mama nti mama ndananiwe nimba yarumvishe ntabwo mbizi nubwo ko ariryo jambo rya nyuma namubwiye ngo nagaruye ubwenge nisanga ndyamye nyine mu mashyiga niba ahantu impunzi zatekeraga imva mbona abantu bahamagaze hejuru kuko nari hafi ya kaburimbo kuko ako hantu hari hashashe amagaraviye ibyo nibuka nabonye
ibyo ni byo byose ushobora kuba ukomoka ku Gisenyi irubavu
niko ko nibaje abanserereza kuba ajya abanserereza ko mvuga urugoyi
yego
n'ubwo muvugire yanjye ari byo urwumvamo
yego ndarwumvamo rwose kandi ni rwiza
urona urugoyi
ni ururimi ruri mu maraso bizanafasha ababyeyi bawe kukumenya niba hari umubyeyi wabuze umwana we muri 94 akamuburira hafi aho ngaho ya za Gisenyi bahunga umwana w'umukobwa tutazi izina rye ntabwo iri naritanga rya Jeanne sinaritanga kubera ko n'izina batazi icyo nababwira ni uko wari ufite imyaka hafi 4 ariko ukaba hari nta kintu na kimwe wibuka umubyeyi wese wabuze umwana w'umukobwa muri 94 igihe abantu bahungaga bagana muri Zaire bageze ku Gisenyi uwo nguwo wari ufite umwana w'umukobwa w'imyaka hafi 4 azanye hano ku ijwi rya Amerika tumufashe guhura nawe none mbwira muja w'Imana iyo wirebye mu maso hari akantu k'akamanzi waba ufite vuga uti kano kantu naringa afite kuva nkiri umwana umubyeyi wanjye akumvise yamenya yuko ari jyewe nta kantu ufite k'umwihariko k'imanzi k'umubiri
kintu mfite nakuranye navukanye utwengeye ku matwi hejuru azikuru twange hejuru kandi nende umwana w'imibiri yomba kona ko inzu ayishaka kwiganza kurushidikara
utotwenge
uruhanga rurerure
yego
umwana ufite imisatsi isa nkaho ijya kuba marende ako mu mpande wabonaga kosa nkunyerera hejuru usa nkaho ukomeye inenda ya mwana ufite amaguru manini ibyo nibyo nibonaho
utotwenge two kumatwi turi kumatwi yombi
ye turi kumatwi yombi
urwo ruhanga rwawe rufite amasoso
oya
uwo musatsi w'irende warufite ukiri muto yana nubura cyawe ufite
ndacyawufite
uwo mubiri w'inzobe warufite nanubura cyawe ufite
yakora ubuzima n'iki ubu ngo byarahindutse no kubyara
ariko
ubona ko nyine biza kuko nako nigeze mpinduka cyane nkiri umwana n'ungu mbaye umumama ntabwo nigeze mpinduka cyane
none niba papa wawe akiriho niba mama wawe akiriho bashobora kuba barabyaye abandi bana kubera ko icyo gihe abundi mwana bari bafite nimba bakundwa muri kano kanya niki ushaka kubabwira
ndabakunda ndabakumbuye iteka mwana gahinda nkungu narabyaye gusa abana babona iwabo wase ako nanjye ndyanshimisha kubona babonye ba nyirakuru bavurukaho ndabakumbuye pe kenda bakunda cyane babonye byanshimisha ni igikomere mpora nguteka babonye byanshimisha rwose
birumvikana komeza wihangane ukomere ibyo bikomere birumvikana mu bitwaye igihe kirekire Imana yarabafashe kugira ngo mushobore kubyihanganira ariko iki ni cyagihe cyo kugira ngo dufatanye nayo tubavure ibyo bikomere tubomora tubatega amatwi mukivanamo uwo mugogo
wa Gana Patrick mu America
div mukongera mukiyubaka
uko abisobanura
muja w'Imana Jeanne abanyumva iri zina ntibashakishirize kuri muja w'Imana Jeanne kubera ko ni zina yafashe yafatiye muri Rufedina ni zina ridahuye nuko yitwa gakiri mutoya utwumva yunze ko umwana dushakira umubyeyi ababyeyi ari umwana wabuze afite imyaka 4 akabura ahunga bishoboka ko yarageze ku Gisenyi abahunze mwese mugana mu majyaruguru wa buri umwana ku Gisenyi naze hano ku ijwi ry'Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga kugira ngo tumufashe ngaho rero umuja w'Imana Jean ndagushimiye cyane ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga mwifurije amahoro y'Imana
namwe Imana bahumugisha
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga mu mwaka w'1994 umuryango wari utuye muri komine Cyungo muri seiteri ya Kinihira wahungiye mu cyahoze kitwa Zaire ababyeyi n'abana babaye mu nkambi ya Katari kugeza isenywe nibwo abana batatu hita Yesu Delimas wiragiye Alphonsine na Louis Maurice Providence babuze umuvandimwe wabo Saba Imana François de Paul ari hano mu kiganiro abashakisha mu karere ka Kayonza umurenge wa Mwiri akagari ka Nyamugari umudugudu wa Rwazana
kirimanye mu kiganiro gasaro kaburaga n'abavandimwe batatu banje nabuze abakuru banje babiri mugice wanjye umwe
wababuriye hehe bagiye gute wasigaye he byagenze gute kugira ngo mutandukane
ubundi twabuze mu gihe cya Jenoside ivuye kwegura mu Rwanda twarahungiye muri Congo cyo gihe Jenoside yabaye yatangiye kuba dutuye mu cyahoze Perefegitura ya Byumba komine ya Cyungo seriteri ya Kinihira ubwo nyuma twaje kwimukaho nyuma ariko nyuma ya Jenoside ariko tutari ko nyine abo bavandimwe twaburanye turi muri Congo mu cyahoze cy'u Zaire
hanyuma muhunze se mwahunze munyurahe
twahunze tunyura ku Rushashi turakomeza dukomeza za Gisenyi tuza kugenda tugera mu nkambi tuba mu nkambi twa Katare abo bavandimwe twaje kuhabura ubwo inkambi ya Katare yasenyukaga twongeye kubonana
ubwo se wari ufite imyaka ingahe wowe
njyewe icyo gihe nari mfite imyaka
abo bavandimwe ushakisha ninde nande
mu mukuru witwa Yves Darimasi n'umukobwa wamukurikiraga witwa Uwiragiye Fonsine n'undi muhungu wamukurikiraga umukobwa witwaga Louis Maurice Providence.
Hanyuma se mu gusenya iyo nkambi ya Katare uri kumwe n'abo bavandimwe ababyeyi banyu nabo mwari kumwe?
Ababyeyi twari turi kumwe batozaga tuzakubana n'abana batoya bo uko navuze abo bakuru abatoya bo bakomeje kugumana n'ababyeyi babo sibyo ko umubyeyi papa yaje gukoraga sida akita Imana ariko abo bakuru barumuna babo bose baracyariho.
None bibutse wowe Nsabimana François de Paul uriho abandi muri kumwe mu Rwanda nibande?
Njye wari mutoya sibyo ko nyuma yanjye haje kuvuka ukundi umwe murikira witwa Nkunda Pasteur Benjamin akurikira witwa Umuto Muhire Gustave agakurikira Hirwa Nyandwi Eric akurikiraho Ana Francine Nisengwe agakurikiraho Abimana Devita Devire abo bose baracyariho barakoze
ariko benshi muri bo bavutse.
Ni ukuvuga uwo batazi n'umwe w'umukobwa nkurikira ubundi uwo bari bazi utoya ni njyewe Semana François de Paul.
Barakwibuka amazina yawe barayazi?
Barayazi byawe byose.
Muri bo imfura ninde muri uko ari batatu?
Imfura yitwa Yves Darimasi.
Kuva icyo gihe mwatandukaniye kugeza ubu nta handi washakishirije nta yandi makuru yabo wigeze umenya ngo umenye aho bashobora kuba baherereye?
Twagerageza kubona abantu batahutse kugira ngo tumenye nk'amakuru yabo ntabwo tujye tumenya amakuru yabo nta handi hantu tujye dushakisha kuko njyewe nari mutoya aho nkuri ari nuko nafashe umwanzuro ndavuganireka negere ikiganiro Gasaro kaburaga dore ko bamfasha niba bakiriho bagatamurwana kubera ko mu Rwanda ari amahoro.
None rero nimba bakumva muri kano kanya nimba barakomeje bagana mu burengerazuba bwa Kongo yenda bana bakanambuka hirya cyangwa se bakamanuka hepfo cyangwa bakazamuka ruguru niba bakumva muri kano kanya niki wumva ushaka kubabwira?
Nababwira niba bakiriho uko baza bataha mu Rwanda, mu Rwanda ari amahoro, umuryango urabakeneye, abandi uko twari twarahunze bamwe twaragarutse turi amahoro, urebye mu muryango niko tutazi amakuru yabo, abandi amakuru yabo twagiye tuyamenya ko wenda baba baritabye Imana ariko abandi baratashe, mu muryango nibo bantu tutazi amakuru yabo.
Urakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga, niba bakiriho ndahamya yuko baziyumva bakaba bagerageza kudushaka ikiganiro Agasaro Kaburaga kugira ngo tubahuze. Ndagushimira kuba warategereje agahe gato katari kanini tukaba tukugezeho vuba. Ushimira bakutugejejeho ngaho rero ukomeze utegereze wizeye amahoro y'Imana.
Mahoro y'Imana.
Shaka Gasaro kawe muzakabona,
maze rero
Shaka Gasaro kawe muzakabona wicike intege, Shaka Gasaro kawe muzakabona, Shaka Gasaro kawe muzakabona.
Mu mwaka w'igihumbi 1997 umubyeyi wari warahungiye mu cyahoze cyitwa Zaire ari kumwe n'abana be batandukaniye ahitwa Ishanje mu Rugano mu Karusagara Berancire arashaka kumenya amakuru uyu mwana we Nyandwi Norbert atuye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango umurenge wa Bweramana akagari ka Rubona umudugudu wa Nyamuko.
Numvise icyo kiganiro Agasaro kavuze numva kabiranshimishije kandi nanda nabashimiye ubwitange mugira. Ndagira ngo nyine mundangishirize umwana wanjye nabuze.
Umwana wawe wabuze ninde?
Yitwa Nyandwi Norbert.
Wamuburiye he?
Namubu twarahunganye turagenda tugeze ahantu mu Rugano rwa Shanji.
Yego.
None twaburaniye mu Rugano. Ishanji. Muri Kongo.
Ndaharuza.
Niho twaburaniye. Noneho agendana twe twa twagiye ukwacu wagendana na mukuru we witwa Sandra Sigiliberi bone twagiye kubona na nyine yagendanye n'uwa Sandra Sigiliberi baragendana ngo baba mu nkambi y'itingitingi nabwo ngo yaje kujya gushaka utwo barya noneho ngo inkambi barayisenya bayisenye amuburugo ariko asigarana na mubyara we bita Ndayambaje noneho Ndayambaje nawe ntibagumanye ubwo nyine kuko bari bashenye inkambi umwe yagiye ukwe n'undi agenda ukwe yaje kubonana n'umudamu duturanye ahantu ngo kuri Freve Zaire noneho ngo ahantu aho hantu kuri Freve Zaire hari n'urusengero rw'abagatolike noneho ngo ari kumwe n'utundi twana twinshi ngo muzungukazi ngo bari kumwe n'umuzungukazi ngo wari wahageze ngo arebe ko yaduhungisha akaduha ubufasha bwo kujya muri Congo Brazzaville.
Yego,
nayo makuru nanjye nzi nayo numvise
ayo makuru se yarakomeje ku buryo wamenye niba baragiye muri Congo Brazzaville cyangwa se baragumye muri Congo Kinshasa?
Oya, ntabwo nongeye kugira ikindi numva.
Uwo muzungu kazi ntiwamenye aho yabajyanye?
Ngo yashakaga kubahungisha niko uwo mudamu yambwiye ngo kandi ngo hari na ninjoro ngo yananamubonye ninjoro ariko ijoro ridakabije
ariko ntabwo azi izina rye ntazi n'igihugu akomokamo
ashwi ntabizi gusa yambwiye ngo yari umuzungukazi bari kumwe ngo ntazi niba yari umugore ntazi niba yari umukobwa nuko yambwiye.
Ni ukuvuga yuko ari Gilbert ari na Norbert bose ntabwo wongeye kubabona?
Ntabwo bongeye kubabona. Uwo Gilbert ariko we yaraje ari mu Rwanda ni nawe wanambwiye aho batandukaniye we yibereye mu Rwanda. Uwo mugore nawe wambwiye ko yamubonanye n'uwo muzungukazi nawe ari mu Rwanda yaratahutse nawe.
Nonese Gilbert yakubwiye yuko inkambi bazisenye itingitingi hanyuma akaburana na murumuna we?
Bahita baburana nyine ngo sinzi ngo aho yari yagiye kureba utwo kurya nyine.
Yego, hanyuma uwo mudamu watashye we akubwira ko yamubonye kuri kiliziya hafi ya kiliziya y'abakatolika hafi y'uruzi rwa Congo.
Rwa Congo ngo ari kumwe n'uwo muzungukazi ari kumwe n'utundi twana ari kumwe n'abandi bana benshi ngo bari bahabarunze ngo bavuga ko bashaka kubahungisha ngo babajyane muri Congo Brazzaville.
None se madamu Karusagara, kuva icyo gihe kugeza ubu uretse ayo makuru ahawe n'uwo mudamu watashya avuye tingitingi nta yandi makuru ya Norbert wigeze wongera?
Oya, ntayo rwose ntayo.
Ugeze no mu Rwanda nta hantu washakishije mu Rwanda uvuga uti niba batarabajyanye muri Congo Brazzaville buriya yenda barabagaruye mu Rwanda bashyira mu bigo by'impfubyi?
Aho nigeze nashakisha, ahubwo numvise iki kiganiro gitambuka ku ijwi rya Amerika numva biranshimishije. Noneho mpitamo kugira ngo mbashake nyine Imana ibibamfashirizemo mu munshakishirize.
Nibyo turimo dukora, ni ikintu cyiza, ni umugambi mwiza wafashe wo kuza ku ijwi rya Amerika. Nyange Norbert yarashoboye kugenda akagera muri Congo Brazzaville niba ese yari afite imyaka ingahe icyo gihe?
Yari afite imyaka icumi.
Urumva rero wagize neza kuza kumushakira hano ku ijwi rya Amerika, umwana w'imyaka icumi. Yari akiri mutoya, ntabwo abamufashe ntabwo bari kumureka ngo agende wenyine. N'abana bakeneye kubungabungwa bakitabwaho. Ubwo rero kubw'Imana wasanga hari ikigo cyamufashe kikamurera, arabagira neza amufashe bakamurera akaba akiriho. Niho tuzashakishiriza kugira ngo turebe yuko twamenya amakuru ye. Biravuje ntabwo tuzi uwo muzungu wamujyanye ikigo yakoreraga, ntabwo byoroshye. Ariko ntabwo hazabura umuntu wanyuze tingitingi, ntabwo hazabura umuntu wanyuze kuri icyo kigo cy'abapadiri b'abagatolika hafi y'uruzi rwa Congo. wazabimenya yazatwumva katubwira ko yamenye ko abo bana bagiye bagana baba muri Congo Brazzaville cyangwa mu kindi gihugu tugashakirishiriza aho ngaho tukareba icyo twageraho
none yakwibuka navuga bavandimwe be wenda yakora bejera wabibuka
yego uhereye kuri Nobel n'abandi yego
ndahera kubabyeyi ni ubwo isa n'isende rashireho nari na nyina niwe yashira mu Karisagara noneho abavandimwe be nimutuye Maria Alice Mukarukundo Yvonne Mukasarashi Martine ndi Gilbert we n'uwo nguwo bari bari kumwe
yego
noneho na Mukabarisha Germaine noneho na Bizimana Jean Leonari undi we isingizwa Albert yari muto yari afite nk'amezi arindwi ariko yaba yibuka nyine ko nari narabyayinje akaba yarizaga ku kigo cyaho bitirubona ku isadara bakundaga kwita ku isadara noneho icyo gihe ubungubu turi mu karere ka Ruhango ariko icyo gihe noneho hari komine Kigoma prefecture Gitarama noneho turi mu karere ka Ruhango Bweramana umurenge wa Bweramana
yego aho ngaho ntabwo yahamenya azibuka yuko
yizirubona
abo ntiyahamenya icyo azibuka nuko yari umwana ujya kwigira ubona azaba yibuka ko rubona yari iri muri Kigoma niba muri kano kanya akumva ariho akaba kumva umuhaye makuru yo mu Rwanda uyo yabaye mushikibe n'abandi munabe bariho n'abakuru be ndetse ariko niba kumva muri kano kanya mubwira ijambo ry'umubyeyi nicyo ushaka kumubwira
niba nyumva rwose nk'umubyeyi we anyumve ko tumushaka cyane kandi tukimukunda tumwifuza tumubonye twanezerwa ko rwose aramutse aho ari atwumva yanamutumenyesha cyangwa se akabicisha no kuri iyi radiyo tukamenya ko akiriho
urakoze cyane Mukarusagara Berancira kuba warizeye ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kaburaga waracyumviswe avuga uti nanjye ndashaka kuza kugira ngo mufashe mushakishirize umwana wanjye Nyandwi Norbert mwatandukaniye ishanje mu Rugano ariko aza gutandukanira na mukuru we Itingitingi ngaho rero ndagushimira cyane kuba watwizeye wizeye ijwi rya Amerika nkwifurije amahoro y'Imana
nanjye ndabashimiye cyane mugira amahoro ya Nyagasani
kagasaro tugashake kazaboneka kagasaro tugashake kazaboneka
turacyari mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'irindwi mu cyahoze cyitwa Zaire umubyeyi yaburanye n'umwana we wari ufite imyaka ine Esther Niyonsaba atuye mu karere ka Nyanza umurenge wa Muyira akagari ka Nyamure umudugudu wa Gatare
yatumye nshaka kuza mu kiganiro agasaro kaburaga nabuze umwana w'umukobwa namubuze igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na karindwi ubwo bari bamaze gusenya inkambi twabaga mu nkambi ya Imera Bukavu ubu nyine turahunga tugana za Gisangani ubwo ahantu twageze hitwa Ibiaro ahantu bari basize inkambi y'agateganyo kugira ngo tugire Gisangani baturasaho baturasheho abana nyine mbona ifite abana babiri baratatana turaburana ariko nyine umwenda kumubona nyuma tumaze gusohoka ishyamba undi wenda w'umuburo w'umukobwa yafite imyaka ine n'igice
yitwa nde
yitwa Uwitonze Delphine
hanyuma wagarutse mu Rwanda ryari
nagarutse mu Rwanda igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na karindwi ukwezi kwa gatandatu
ugeze mu Rwanda ntaho wigeze ushakishiriza muri za Wolferina ngo urebe niba hari abandi bana bagarutse mu Rwanda kubera imyaka bafite mikeya bagashyirwa mu bigo bibarera by'imfubyi
ahantu nashakishirije ni muri seteri ni hariya mu Kiyovu nagiyeyo banyereka amafoto ikindi kintu banyereka ariko nyine mbona imubonye ubona sekerezaga kare be barambwiye ngo yabonye ababyeyi be ngo barangereza kukimihurura ngo nzagiye naho naho ngezeyo barambwira ngo nabonaga nawe ngo baramutwaye banyerekaga amafoto
bakakubwira bati uyu mwana nu arasa nusha nuwawe ariko hari undi muntu wamutwaye
nge nabonaga asa nuwanjye ariko bakambwira ko wowe bamutwaye abonye bemewe
abamutwaye barababyeyi be cyangwa se nabamutwaye bagiye kumurera kuberako harabajyaga muri za rufuri na badafite abana bagasaba abana bakurera bakaba baha
bambwiraga ko ari ababyeyi be bamutwaye
ariko se uyu wari baga wabonaga ari uwawe koko cyangwa wabonaga asa n'uwawe
nabonaga basa nabonaga wenda gusa
mubyeyi uzi ko umwana wawe ushobora kunamumenya amaso yawe afunze ushobora kumukoraho ukamenya ko ari uwawe niwe waramubyaye n'amaraso yawe wowe wabonye ifoto uravuga uti uyu mwana asa n'uwanjye cyangwa se warabwiye uti uyu mwana ni uwanjye nicyo ushaka kubaza
nabonye ifoto njye ndavuga ngo barasa nkabona mbese bajya gusa
iyo utekereza uwitonze Delphine wumva ari kure yawe wumva ari hafi yawe mu bitekerezo byawe uyu mutekereza umubona hehe
numva ari kure kuko numva wenda navuga ni wenda baye ari mu Rwanda kubera ko yari azi umusaza we ko ize yari arizi nanjye kandi izina ryanjye yari arizi ko bakundaga kunika amazina yanjye yari azi ko ni Kristeri yari azi na se yari afite izina ry'irihimbano bamwitaga Kimasa naryo yari arizi ndetse ayo mazina yari ayazi numvaga navugaga ni wenda abaye ari mu Rwanda wenda yabazi amazina akaba yayavuga wenda nkaba namwumva mva mbese ari kure wenda ku buryo n'abatekereza wenda ko naba narapfuye
hari abandi bana njye nakira hano mu kiganiro bari bafite imyaka 5 ariko bakambwira ko nta kintu bibuka urambwira yuko Delphine ku myaka 4 ibintu byose yarabizi
yarabizi kuko ntabwo yajyaga akunda kumpamagara mama yamamagara
none dusubira inyuma aho mwaburaniye urambwira ko mwari mu nkambi ya Biaro hanyuma iyo nkambi baza kuyisenya mugatatana mu bantu mwari kumwe nta wakubwiye ko yamurabutswe
ya nta wambwiye ko yamurabutswe kuko uwo barabutswe n'uwo mwana w'umuhungu ubona rifite vita ive niwe umuntu yarabutswe arambwira ati uhagarara ahantu hamwe kubera ko twari abantu benshi cyane bashaka kudupakira gari ya moshi ngo tujye Isangani noneho umunambwe ati hagarara aho ngaho umwana wawe namubonye ati bashaka kumujyana mu mfubyi hagarara ahantu hamwe nge kumukuzanira nibwo nahagararaga ahantu hamwe nyine aragenda aramuzana arahansanga ndamubaza se uwo mukobwa we ntawe ujya zimbonera arambwira ati ntawe nabonye
ntabwo ujye utekereza ko umukobwa wawe ushobora kuba warafashe gari ya moshi imwe nawe agafata indi mukazira rimwe mukagerana mu Rwanda uwo akajya mu kigo cy'imfubyi wowe ugataha iwanyu
nase birashoboka kubera ko hari abantu benshi cyane kubera ko nibwo twari tukiva mu mashyamba turi abantu benshi cyane gutaha byari umubyigano
ariko muri uwo mubyigano hari abantu bawuguyemo ku buryo bavuga uti ubwo umwana wanjye ntamubonye ashobora kuba yaraguye muri uwo mubyigano
ayo mubyigano ahantu bamwe baguye hari gari ya moshi nyine yaje gupakira abantu benshi gupakira abantu barenze ngabo yapakiraga nibwo batubwiraga ko harimo abantu bapfuye ari nabwo bagarukaga gupakira abantu bakajya babara abantu bagiye gutwara bagatwara abantu bari ku mubare ariko mbere bapakira babanje gupakira abantu benshi cyane
umbwiye yuko uwitonze Delphine ari umwana uri hagati y'imyaka 4 n'5 dufate yavutse ryari
yavutse ni 1993
bivuga ko muri 1997 rero yari afite imyaka 4 mbwira nk'ikintu uzi kuri Delphine wibuka umbwire ikintu cy'uburanga bwe umbwire nka kamanzi yari afite ahantu wavuga uti ubunga y'umwana wamubona yamumenya nawe yakwiyumva akavuga ati uwo nguwo bavuga ni jyewe koko
umwana yari afite amenyo asa nkaho agiye atandukanye ni amenyo y'imbere yari afite inkovu ku rufi rw'akaboko yarafite inkovu ya arahantu yahiye kubera ko yikubise mu gikoma arasa cyane cyane ku rusi rw'akaboko yahiye n'akaboko kose ariko ku rusi rw'akaboko no ku gikonjo aho niho hatukombeye inkovu yarahiye kandi yari umwana w'igikara
yego wabonaga ari umukobwa uzakura arambuka wibuke yuko turi 97 urumva ko hashize imyaka magore bahunya Kongo kwako uko Esteri yari ameze afite imyaka 4 siko akimeze niyo nyinya yishobora gusanga arasibanganye itakiriho uko umwana kuragenda ahinduka niyo nkovu ushobora gusanga yarakize kubera ko umubiri w'umwana ugenda uhinduka uyu wamureba gabonaga umwana uzarambuka uko agenda kura
nabanaga yari umwana usa munini yarafite umubiri wo kubyibuha yarafite umubiri wo kubyibuha ku buryo abonaga ko ntahavuriye na musaza
we none mbwira kumara imyaka nk'iyi nk'iyo umaze utandukanye n'umukobwa wawe ukaba ugeze iki gihe utaramubona ubana nabyo gute ubahute
numva nyine ni ibikomere mbana nacyo gusa nkaramutekereza nkamutekereza abantu bakambwira bati ushobora kuzamubona uzakomeze ushakije ku ijwi rya Amerika ngo ugasaro kaburaga ati ndumva hari abana bari kugenda babona ababyeyi babo uko byagenda kose nawe ushobora kuzagira amahirwe ukamubona ku ijwi rya Amerika bakagufasha numva afite icyizere ko nshobora kuzamubona
wambwiraga ko Delphine yari abazi mwese mu rugo akwita izina ryawe azi ndetse n'akabyiniriro kase azi izina rya musaza we mbese naho yaratuye yarahazi nyibutsa rero mwari mutuye he mbere ya 94
twari dutuye mu murenge wa Gikondo kare ka Kicukiro mujyi wa Kigali mu kagari ka Kagunga
ndaharuze umutashye niho wasubiye cyangwa se wagiye gutura ahandi
dutashye niho nasubiye nuko muri ino minsi ubu naje kuba mu karere ka Nyanza mu mujyi Nyanza
wagize neza Nyanza ni heza none niba Delphine witonze akumva muri kano kanya nyuma y'imyaka 27 mutandukanye ashobora kuba arimo kumva hano ku ijwi rya Amerika n'ibintu bishoboka cyane niba kumva mubwire icyo wifuza kumubwira ni wa munota wo kugira ngo mbese umuntu wese ushaka uwe amubwire akari ku mutima ngaho nawe rero ufate
nshaka kumubwira namubwira ko ndi mama we yitwa Este niyo nsaba ndamukumbuye ahantu ari yaba nyumva namubwira ko mukumbuye musaza we ariho ize izimana ize ariho ise we arabizi ko yari yarapfuye byo arabizi ariko musaza we ariho kandi nawe aramukumbuye ukanamubwira ko yashatse afite umugore n'umwana ariko rwose Imana imfashije nkamubona byaba ari ibyishimo
na wangiru wa mahirwe mwesha mwana ya zao komeza utegereze wizeye wakoze cyane kuza mu kintu kiganiro agasaro kaburaga ikizashimisha no kuzaguhuza n'umukobwa wawe ngaho rero mu gihe ugitegereje gira amahoro y'Imana
murakoze cyane nawe mugira amahoro
Shaka gasaro kawe uzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe uzakabona Wichi kinhege Shaka gasaro kawe uzakabona Shaka gasaro kawe uzakabona
Uwitwa Benjamin Iradukunda tuye mu karere ka Burera mu murenge wa Cyanika kagari ka Kagitega umudugudu wa Karambo arashima umurimo w'ijwi rya Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga
ikintu kinzanyemo ni kubashimira kuko nagiye numva abantu bamwe babona abantu babo ibyishimo babona ndetse n'abarangisha abantu babo ugasaro kaburaga noneho nabo n'ukuntu abantu barangisha abantu babo urumva biba ari ibintu byanteye emosiyo kuburyo numvise ngomba kubashimira kuba mukora icyo kiganiro. Noneho hari n'abantu nzi babuze bagiye babura abantu babo pe, hari abana nzi baburanye n'ababyeyi babo. Noneho numva nifuza kugira nzabahuze namwe, ariko mbandikira kuri WhatsApp mbasaba nimero na zabahamagaraho kugira ngo nzabegere mfite detail, na cyane ko nakunda kujya ku kiganiro kigeze nkamo hagati. Ubwo rero ndavuga nti nshobora kubavugisha, nibwo nabandikiraga kuri WhatsApp kugira ngo nibikunda mazame contact zanyu kugira ngo abo bantu nshobore kubafasha bayi bashobora kuvuga amarangamutima yabo, nta wamenya bishobora kugira icyo bitanga nk'uko n'abandi bigira icyo bitanga.
N'abantu muturanye muri ako kagari ka Kagitega?
Hariho umuntu duturanye muri kano kagari ka Kagitega, hari n'abandi turi mu karere kamwe ariko tudatuye mu murenge umwe no mu kagari kamwe.
Nabo ukumva bashaka gushakisha abantu babo?
Kumva hari abantu baba barabuze abantu babo, ukumva ubwo wamwegera ukamubwira uti dore bino bintu byarabaye, hari icyo byagezeho, hari abantu bashobora kugufasha.
Wowe ikiganiro Agasaro Kaburaga n'ikiganiro wumva kenshi cyangwa se ucyumva rimwe na rimwe iyo ubonye akanya?
Urebye rwose nkunda kucyumva kenshi na kenshi, uretse ko atari buri gihe. Ariko ibyo nkunda kucyumva pe.
Hari n'abandi muganira bakakubwira ko ikiganiro bacyumva?
Aho nyumviye, kuko urumva njye n'umudamu tugikunze kucyumva, kikunze kuzamura amarangamutima yacu byo pe, inshuro nyinshi tunacyumva turukurira. Ariko nubwo tucyumva turukurira ntabiduca intege, kuko niyo mbibwiye n'abandi bumva bahise bashishikarira kucyumva. Urumva rero ni ikiganiro rwose njye aho nacyumviye ntabwo ntanari nsanzwe nkizi, hashize urumva nk'amezi nk'atatu ariho nyumvishe, nta nubwo nari nzi ko kibaho. Ariko urumva gihita kinkora ku mutima, urumva n'abantu twaganiye bakavuga ati natwe iki kiganiro turagitega amatwi, nanjye ndahita mbashishikariza. Ahubwo
ubabwire ko nimero rero ari ya yindi ni 001
kanze ndeba hano nani 001
200
kabiri karindwi
karindwi gatatu
kane gatandatu
rimwe zeru. Ongera uyisubiremo nuve ko wayifashe neza.
001 2027 73 46 10.
Ngiyo rero, ngiyo nimero y'Agasaro Kaburaga muzajya muduhamagaraho. Ndagushimiye cyane, Iradukunda kuba rwose wariyemeje kudufasha kandi ukaduhamagara ukavuga uti nzakorana namwe kugira ngo mbafashe mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ubwo rero uri ambasaderi w'Ijwi rya Amerika, ngaho ndagushimiye cyane kandi nkwifurije amahoro y'Imana.
Murakoze cyane rwose namwe kuba mufasha akanya nk'aka ngaka binankoze ku mutima. N'ubu n'umudamu wanjye turicaranye mbandikira, nta twari tuzi ko byatanga umusaruro nk'uyu, kandi nzi ko nabo wenda tuzabahuza nitubona biri gutanga umusaruro, kuko iyo ubonye bitanze umusaruro bikora ku mutima, biba bishimishije. Ubwo rwose natwe tubashimiye tubikuye ku mutima.
Benshi hirya no hino ku migabane yose y'isi mukurikira ikiganiro Agasaro Kaburaga ku Ijwi ry'Amerika, ndabashimira Mama Fiona w'Inyamirambo uba uri ku burongo buri gihe, Rurabo w'Inyange nawe Agasaro Kaburaga ntikagucika, Rutayisire w'Ikayonza nawe tuba turi kumwe. Mwese mbashimiye kuba mwadukurikiye. Abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu, aho mubarizwa n'icyama cyo ku muntu mushakisha
0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho ubutaha ngarukwe na Venuste Nshimiyimana.